Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ajarato taraw to ɓoggi jangi fandu hala Mamadou Samaseku jamñali sakiraɓe haariɓe. Bangal metti hakkunde Mali Alangeri mbiyana leyɗe ɗiɗɗe ɓami anña uddude laawi maɓɓe diwoji so ɗi civil en so ɗi haɓitiɓe fa wattu wongo. Jamaire mbiyano gunzure commune ben ngaji ɓattiɗe muɗum gaɗi madaraji ñande jeegom avril sukkade ben lugge ɗattol gawo wabariya ɗattol nafogol sanne yawaraji le commune o. Yettere meɗen dossier semaine yoɓi dow ben torraji ñalmade kalissi dabareji ben hisude e juhugol bongol ɗi gon semme ko warji amen hannde kikiɗe talatare jetti avril 2025. Bisimillah sakkarama. Tiɗɗo hakkunde Mali Alangeri ɓeydi sattude leyɗe ɗiɗɗe ben uddi laawi diwoji maɓɓe ben so civil en so haɓitiɓe ben so iwruji nokkuji maɓɓe so jahuji nokkuji maɓɓe fa wattu wongo. Jafo ɗon yo caggal ko mbiyanno maggal paɗ en Alangeri felli diwawo larmi Mali to Tinzawa tan ley keerol leyɗe ɗiɗɗe. Saabi ɗum jaati woni ko ɗum ɓen leyɗe AES ɗe Mali, Niger e Burkina jaltini amasdere e maɓɓe gonɓe to Alangeri to no fatamata kuji wonko heɓeno keɗe fastango Oumar Waygalo.
Algérie adi wiide fuu uddi laawi muɗum dow hakkunde muɗum e leydi Mali. Ɓe jaabi caggal ko Mali wi joƴƴinan plainte fewde e maɓɓe. On wakkati leydi Mali ndu du jaabi wi uddi kañum du nokkule muɗum ɗe fuu fati ndiwoji maɓɓe ɗi naata kasen. Farde kaaɗo haala immade hakkunde maɓɓe laamukoɓe leydi Mali ndi noddi keƴat leydi Alangeri ndi ɗo Bamako ɗo caggal ko drone muɗum o bonna. Algérie hollitiɗo weddike bomboje muɗum bonni oɗo drone caggal ko ɗum naati le leydi maɓɓe. Le on ɗo wattu fuu Mali, Burkina Faso, kañe Niger hawruɓe le fedde Sahel kollitiwide ambassadeur muɗum iwa le leydi Alangeri ndi. Le on ɗo wattu fo Alangeri ndu hollitiwide heƴaɓe muɗum gomɓe leyɗe ɗo leyɗele iwa ton. Ɗiɗo iblisaji ana wondi e wadde hakkunde maɓɓe wakkande ministre kuminiɗo kabaru hakkunde Français leyɗele goɗɗo natuno le leydi Alangeri jeegom lewru avril ƴaɓɓi noon du. Yoga e haalaji ɗi jowiki dow ndenago kañe tottidirde kabaruji no lefol sahel ngel worri.
Fande bangal muɗum ɓen talatare hannde Bamako ɗo ɓen bañkoɓe hoɓe gaɗi madaraji yesso ɓen ambassade Alangeri weela holtinde metti mabɓe ɓen faaba mabɓe ɗum fewɓe ɓen ɗamko faaba ma fewɓe lemkoɓe Mali ɓe ndenno e le konguiɗi ɓe halno ɗum woni Mali yo leydi ɓamtiɓe ndi ndenno hani leydi ndi teddine ndenno ɓe gaɗi ɗum bangal nokku o ɓen mangal paɗa wono to yo Allah haybude ɓeɗo waɗo immadaraji. Fande le kabaruji ɗi kanko dunga politique ko baga buñi keyta holti wiide metti hakkunde leyɗe Alangeri e Mali wawi jaati samminiti alaji kewɗi hakkunde majji ndenno andi ɗum farmata ko jokkene fasango Aly Cissé.
La fermeture de
uddugol keri hakkunde leyɗe ɗiɗɗe kutteje ana e muɗum jaati ngam miilay kaso soldats en leyɗe ɗiɗɗe ana yetto fa memodira miilay fesumen jotto fa ɗonka. Somi ɓettike ɗon mi hoore du leydi amen ndi kañe leyɗe ɗiɗi goɗɗe hawrti e le guɓal ngal ɓe noddirta AES le ñalawma hannde o. Ɓe fuu ɓe dokkodirɓe juuɗe Algéri wawataɓe fayi so ana e hoore muɗum fa hippo leydi Mali. Ko selli hen ka haɓo hakkunde maɓɓe wala fuu keɓo hen ko nafata ɗum. Ɓe fuu eɓe kani wadde ko mbawi bangal deƴere ɗe moƴƴiki ɓiɓɓe leyɗe maɓɓe. So lummugol kerol hakkunde leyɗe ɗiɗɗe ka wona wajibi leydi amen ndi ana wawi jokkitade immadaraji ɗi wondi wadde le on ɗo ɗum.
Sakkiraɓe to taklaji moɗo koron bangal bem am Facebook andu X. Mali mito holti wiide hakkunde iwde jetti yottade sappo e tati avril ɓen kuɓɓo sattan sanne le nokkuji kewɗi leydi Mali ndi ndenno dewen wulare nde yo degré ngaji capannayyi fa yotta diginaji capannayyi e jetti ndenno ko bangal muɗum darata jamanu nde yarde jam sanne ɓuuri foof sukaɓe kayiɗum nayo ɓe. Fane le kawri ɓen hurtan wiide taccugol jam na yirwi sanne le capital ngal kay nokkuji kewɗi leydi ndi yalani ɓeɗor famu keɗɗana ko gérata maga heɓane ɗu fayssango Aly Cissé.
Ana heɓa balɗe seeɗa joom ndiyan robina ko tai le deɗe yogaji le gallure Bamako nde. Sa yeehi le kedde leydi ndi hono gallure Tombouctou noon ɗum wordi tum. Yimɓel gomɓe toon boytiɓe fa tampi joom ka ana waɗa noddago fewde kanankoɓe tinno fiyana ɗum dabere no yawiri.
Ga ipodrom ga sato so robina taƴi wawi wadde ñalawmama balɗe ɗiɗi fayso jam warti seeɗa seeɗa min jetta ɗum wattu minuit une heure en ga titi buga saabi taccugol ngol min jittiraga sodde bidongaji ndiyam goto foof ɓuuɗi sappo junngo joom wutoro en ɗum nena tiɗani min sanne.
Walle joƴinane fa jingana hakke ñamoɓe le leydi amen ndi holiti mette muɗum kañum ndu fewde taƴugol ɗiɗowru binengaji. Abdoul Wahab jakkiti kañum woni laamiɗo fedde nde mi noddirta askuma.
information
eli kabaruji dimin jogi di hultan wiide golleji gondi wadede yalla simbinde dokkal jamle nuku nenu men darrabe yamde golleji di yalla pati dun berati dindu kabaro danko golla bangal dokkan jam no haniri alhanir dun simbine bawde gullirre jumire kabar mudun woni sumappe
imma daraje ngadaade wakati no odo reportage ka wonji no lantinede fa danko fedde somaje po jabi sifade fewre dido tidalaji ka fu wala ko lati
ñande jeegom avril 2025 men yimbele gunsuroy e komi ngaji batti di ngadi imadraji sukude ben lugge goddo do datol gawo wabari ngoldo datol nafongul sanne boni non sabe ben kewal jamma wal mayo rawne go nenno ngurtanabe gunsuroy bamikado anya e wi meri o hen do do nokku nafaw sanne hani kambe lam ko be kino watande hakilo ko war mudu kanko Abdul Kader Yunusa Mayga handu ha berke nafaw sango Umar Wagalo
zaman pril initiative
min gaddi do imadraji mu intinde datol gawo kanye wabariya nokku bonno do fi miden jetta Allah Allah jabbino do min fumi jehi min kawrtu yiton min gaddi ko min bawi lawongul darta ko du le ko warta ko min garan min kawrita kasen min yaa lohno min kani beedirte o do golle sabde gol do datol so bami fa kammu fuddi tobude yimbe le bawa yaade ton fi o do nokku tajan yimbe wonbe le o do nokku ata wala fuddo bawi yaade kasen li sa halidi ndi gol do datol nyalo mo furne gol be ta bonte be landida do fu biyan lamo hani gullude o do golle minene do amen do ko mo fu an golla ko wawi anyaaji guddi an to min domata lamo fi min ngadan ko min bawi
du fer sekin tu fer
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yoto be do se semen na yowi do berna nyama nyalmaade kalisi so ben sakke mudun so gido mudun so buri hewde ben so joomo hebi kalisi tan hewtu dun no tiddan saato hewda telephone saato jafu danko holiti bangal mudu yaram be do fam keddana ko Samuel Yatra hewani do festo gal sisi Ousmane Yalbuli
so ala nyalmo bacci do ma amilam holare gondo hakkune modom o tam an heja nga saato jamba ana wawi yaltude hen be nyalmo to da be ko heewi mu en fu hokkete adeji dibi teddinta yimbe be min jide mu em ele boli le ngallure bamako ne ko heew e mu em fu kanyu en ka meedi yide hono sibe do yimbe
won laga watti do
min neldino bandan goto kalisi gonnodo kotunu fa sodna kan jaagoji o nyaami kalisi o yobay kan sabbi dum neddam non kalisi on tidino seeda dum sabbi mi halni inni ko abbi ko kanyu bibe inni ko fu ka mi hewtay kalisi an ne cakitino mi nyalmaade kalisi neddo galle amen goto faymi sikitaaki jomun yoban kanko jaata halni ka do yobata ka wattu mu jabbe ko o yobay mi do nyalmaade denna goto ubinaji malle hemere wala fuddali ko landi momi kanko aminino ka ade wiido o yoban hakke lewru edum buri hitande joni joni fayo yida yide kan sinimi lande kemo onatirega halaji wiide mi do torramo
trop la pression
illare watta so yimbe yogabe nyalmo tobe kanyu en ka ko heewi e mu en fu suudo to jaati yida du fe yidude yimbe be nyalmi o do debbo mo yida inde mudum hala yo misali mudum
nene se kokun
wana no konji nomi mi didino yobude kalisi o fu ka min jaati mi yageke sabi no mildi nomino wanano latiri baminimo adi kam yottinay adi o
masabati
nyalmaade neddo batti do ma saatu to kolol nadu edo hala jomu tam yoyi nga wakati nyalmo tobe ko heewi mu en fu teddinta adiji mu en edum lato sababu jaati bilisa hakune yimbe kedodem Abdoulaye Kone o andando kabaruji bilide neddaku
je refuse
sini atedinay adi mu bamuda no wadan tid al hakunde mo sini tid al wadi hakunde mo don wadan metal yonki hakunde mo don anatid kasen fa belondiron
relation
yola golngol yimbe hewbe kany en ka yaltata e mudum feyi woni holaade neddo so nyalmo dum tawi sede wala hin nadu bindi wada ka hakune modum to woni hakkile kanko Christelle Polinka o andan do kabaruji bilide sariyaji
do sariya anhani sini nyamane wada hakune modon danyo ko lati sede tawa do talguru se tawa won gada do sede en waye latade du atakiji hono sms ngaji na email ngaji nadu tawe on kaldi do whatsapp ko way sedade ko dewdo don do mun himbe do ana baye latade sedde hakkunde modon ko dewdo don do mun dun ana wawi renude nyalmi do sini on bofindiroy
kado litige
nyalmaade neddo kalsi ana mujji ga rende fi mudum hunde fu bura dun du sabile nyaloma hande o sa nyalmi ken neddo kalsi ma faiso ana bi joomu laamu ana tiidi sanne fa kewta fi ma o
sako to katene ko wonami to wa sat funtade mi yanda bangal dum on edo da fo ben hultini himbe modu bangal numero amen 76 96 56 bangal kuno funi 37 300 20 mermer no ka fum du fu no ka taw le telephone joomu magazine yo kabaru rewbe yowdum do tinare be do rewbe leedi men di yelambe do fam ke don ko fatam rako joyi hajaba amen yo kabe hebane du fesan min e Umar Waygol yo en kirije
ilande mo sukande kanko madame Dramé Mariam Camara di jida mo fu lamade mo yidi nyalom hande rewbe le hewbe ardibe li lamu kay o an yawmo no mo worri golleji makko di du ya nafa rewbe le wombe tombe
mi tindinowo le gede kewde yalla new muñal ne tawe e dedo kulle kabaru tinnare humpitali jande ndewuy imadaraji bingulude kanko lobbo nyalade cenam e labal famnugule robbe e surbaabe
debbo sawi fa arduda aray hebude cadele mawde non kanko Mariam Camara o hollitiri wite o wi wakkati fu yimbe be biete ka wana ka dum e tayde fu o mo holli hore makko.
On peut pas avoir de
ala tidi nado yiro ele ko woni tawe heba hen tidallaaji kama dum min jotata ko dido hakkilaaji di ngana fi fanda ne tayurele hakkilo am e kanyo chaldo am bide wonko mbawmi denno mi jogtoto tan gonnimi ko
je continue mon chemin
madame Oumou Boly Diallo yo debbo tiboro dum lati sababu somo darni fedde makko ONG o tamale boto modo ngaddo nokko no dittede Beijing le hitane 1996 golle modum o gollio don uttinde suudu seriendo no dir clinique juridic nokko no dirter kita on wonde faabade tondu ko nayri bangal kebe o wattu jono welti sanne ko wonde faabade jallini di ko
ya beaucoup de femmes et de filles
e surbaabe hewbe nanawtoro hakkeji mabbe bangal imadraji dibe ngadata ono bismigul hettinade faminde e faabade kabaru seriaji ardibe jangineede kabaru mihugul kadle nakini golleji mun en no haani nafa na hendu berare du da wodi rewbe landini be kini be kabaru jaguji mo ingul sabule kurande mun en
de la savonnerie en même temps
ko robel tiborbe ngattata ko dum le yalla yirwerana hebe ko nayri bangal jallini di yimbele hobbe min landibe kollitita na belti do hen sanne wattu jonobe bibbe do robel darne muude an mawni sanne ko nayri bangal jam e tejere e ngurdan lo banle kreduji di
lude kera sababu e kana
sabi be do min pammi kulle kewde goto funa watani bandum hakilo yi hunde mudina jati ne darrabe jogtitaade dum sabi mudun hani ngara imadraji yalla be lato rewbe ardibe gayam fulle badal mudun rewbe be nakini mungo
o chama mbe ambi
fala debbo tiborno wajibi sina tawada andi jallini maadi ad andi du ko buri fu wembudebe non kanko ministre communido kabar hakkeji robe sukabe kanye galleji laminodo fedde kafonde o hollitiri wide madan Traoré Oumou Touré wi golli golleji mawdi
siki wala yo debbo tiddudo jabata fi pen kinido golle mu tiddino ne suuji mu irtan o yidani wondibe makko robe heddibe kanko jogoto misali yalla yirwudi sabi suni kawal mudun heba lawol hakune gondube tiddi imadraji di heba lawol nokuji goddi sabi so waltere kasindina de ne min jidi siki wala dum yata fi tiagal be do robe kirduji be
o wido golleji makko di nafi sanne rewbe le gombe le dido kreduji kanyen fa yottoyo wattude rewbe le be koyde muuden imadraji do jam e deje don haani hewtrede le leedi ndi